Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ihambe kamnandi njalo I three songs in a row bengikuphathele yona osanda kuza umhlabelelo andile kamajola ethi sekwanele baba yebo kumkhuleko onamandla lo uyazi wena ukuthi kuphi okuwukuthi undlule kukho empilweni ikuphi okuwukuthi kwamanje ubhekane nakho leyo ntaba okuwukuthi imile la phambi kwakho and then iyakuvimbela ukuthi ukwazi ukufinyelela kuma blessings kaNkulunkulu isho uthi baba sekwanele ngifuna ukufinyelela kuwena ngifuna ukufinyelela ebukhoneni bakho kanti ke uthobekile naye uthi it is a wonderful day indeed usuku oluhleleli asithabe sithokoze ngalo umfundisi Lungi Ndala naye usibusisile ethi kiyaleboha Jesu uba nomunye singambonga uKristu ngoba usenzele okukhulu bazalwane ngokuthi ayenzeni abethelwe esiphambanweni akekho umuntu okuwukuthi angafela izono zomunye umuntu kodwa uKristu eyedwa wakwenza lokho uku AM 657 singomgani singumsizi wansuku zonke sithole la ku AM 657 noma ungene ku DSTV audio book 882 ungaphindo silalele na ku live streaming www.radiopulpit.co.za noma ke udownload Radio Pulpit app ku smartphone yakho uyasithola lapho 24 hours a day 7 days a week singumsizi singumngani wansuku zonke kanti ke sihlezi sijula sicwila ezweni uyazi la kulolu hlelo jula ezweni ubahle wakanhlapo ohlezi naye ngiyangijabulisa futhi ngiyangithokozisa ngempela ukuba nawe singenile ke kulesi sigaba sesibili uyazi ukuthi la sithola khona ama testimony namhlanje ngijoyina ke ausi omontle uSlebogang Brenda Mutsumi yena ke she's an author kanti uzophinda futhi asitshele kabanzi ngaye ukuthi ke ungubani ausi Brenda dumela
dumela uso
kai kitengwe na ukai yes ke le feng le bitso le ba o tsebang ha holo ka lona Lebogang Brenda
ke Lebogang e ba bang ba mpitsa Brenda so I answer to both
okay but how gola go ga o gola ba o bitsa mang Lebogang
e
okay e be reng ka lela se go re le Kenya gape okay ngicela ba bingelele makhaya
good evening to all the listeners that are listening
mhm siyabonga ukuthi ube nathi yezo sisi lebo
yes
ngitsi siyabonga ukuthi ube nathi kulolu suku rea leboga gore o nne le rona mo letsatsing la kajeko
le nna ka leboga for giving me a chance gore ke share your my testimony
Amen. Yeah, asiqale la ke sesilebo ngoba angithi ngesinsikhathi but how bua mo radio motho tla iketsetsa picture hi hore okay because of voice ya hi ke na this picture ka yena hore ke motho so but tina ke sifuna ukuthi usisilebo simazi deeper ukuthi ke ungubani ngicela nje ukuthi usibekele isithombe sakho hore awusilebo ganki mang
Lebogang ke mwanyana o nale 29 years old and happy ke me wa ngwana a baby girl who's 8 years old ke inspirational speaker ke activist HIV activist ke author and what I recently added to my CV I'm a radio presenter
Lebogang je okay yeah
Lebogang je is a young woman who's using her mess and turning it into a message that's basically who Lebogang is.
Wow, that's powerful. And o belegetse ko kae?
Ke belegetse ko Paraguanas and then ka gholela ko plekeng ba re ke London because mama ka was a domestic worker, well still is. So I nkire ne ba dula ko dintlong tsa magoa and ba re dula kwa ntle like ko the cottages and so forth. So ke gholetse London. Some of my life ka gholela ko Pitori ko Mabopane. And there's a year that I also went to Dodula Gonal Spike Dile, Tatamahun de Osaka.
Okay, Linden, it goes south of Joburg, ne? If I'm not mistaken.
Next to North Cliff.
Oh, yes. It goes north of Joburg.
Mm.
Okay. All right, Sis Lebo, bengithandile nje ukuthi before uzoshorela your testimony, simazi ukuthi ubani uLebo esikhuluma ngaye. So uthi you are a radio presenter, you are an author, you are an inspirational speaker, you are a motivational speaker, ume. Hey, uyazi uNkulunkulu kubusise ngezinto eziningi and you also an AIDS activist, ngathi.
Yes.
Okay, ngicela ukuthi ngikubuze kancane uma uthi you are an AIDS activist. An AIDS activist yenzani?
So an AIDS activist lwela ama rights abantu abaphila nge-HIV, ama policies that don't speak to us as people living with HIV, and also just spreading the good news ukuthi ma positive you can live a very positive life, you know.
Yeah.
That basically what HIV activism is. Yes.
Okay, ngicela nje ukuthi sithathe ikhefu elincane bese ke siyabuya siqhubeka ngathi ngendaba yethu ngayindawo sinawe until 4 o'clock. Okay, ithike sithathe nje ikhefu, ngiyabuya emveni kwalokhu.
Hlala umamele umhlobo wakho wemihla ngemihla. Fumana i-app yethu kwi-App Store okanye kwi-Play Store. Kungenjalo, qhagamshelana nathi kuradiopulpit.co.za.
Step by step, we walk the road with you. Stay tuned in and visit radiopulpit.co.za.
Dear Word for Today reader, due to the increasingly failing postal infrastructure, we unfortunately cannot guarantee the effective delivery of your booklet to your PO box address. You can, however, receive the booklet directly at a street address of your choice or via email. Visit the Word for Today page on radiopulpit.co.za to select your delivery choice and update your details, or SMS the word street to 37871 and we will contact you. Standard rates apply.
Yangi buyile ngisahleli nawe kanti ngijoyine la ke ngu Sis Lebogang Brenda Mutsumi ezoshera ke ubufakazi bakhe akekho live la e-studio kodwa si live naye eshera ngobukhulu bukaNkulunkulu umbonile uNkulunkulu empilweni yakhe kanti uyena ozoyichaza kabanzi le ndaba ukuthi ke usibonile isandla sikaNkulunkulu wamsusa endaweni wambeka kwenye indawo njoba ke ebechaza lana ukuthi ungubani nokuthi ke uwenzani and uphinde futhi abe an AIDS activist. So Sislebo, meaning ukuthi moyi an AIDS activist nawo kusho ukuthi ke uphila ngalesi sifo.
Yebo sisi, I've been HIV positive manje for iminyaka 10. Yes.
Okay. And if I may ask, wathola kanjani ukuthi you are HIV positive?
Kunomfana kade ngithandana naye, and then abangani bami bamtshela ukuthi like abe careful ngoba mina ngathi nginaso lesifo, because omunye umfana ngatshelwa naye washona and washona from HIV and AIDS. So labantu bami bekamqwayisa ukuthi umbheke lona ngathi uyagula, you know. And then bengimvakashela ngithi ngimvakashele some weekend bese masenza uqansi icondom la besta, and then ke wangithatha zihamba zayo tester ngo-2009 isikhathi 15 August, isikhathi so 1 o'clock. I'll never forget that day. Zihamba zayo tester and ama results wami waphuma a positive, awakhe waphuma a negative, and then immediately wathatha i prophylaxis to prevent him from ukuthi athole igciwane.
So by that time bona eminyaka emingaki?
Bengina 20.
Bona 20. So you are still young.
Yes, I'm 29 manje.
Yeah. And then kwakuphatha kanjani ukuthola bo understand ukuthi what is HIV, what is AIDS by that time?
Cha, bengi understand, yes, bengazi ukuthi igciwane likhona, but mina bengicawa ukuthi igciwane elabantu abahlala emakhaya. Abantu abafundanga, abantu abahlala nje bayitheni emikhukhwini, abahlala ey'lalini, because yila ma-picture besiwabona ku-TV, angithi igciwane maliqala. But then bengiku-denial, bengizikwatele, bengi-confused. I had a lot of feelings inside me, but enkulu i-denial, because bengingathembi ukuthi umuntu ofana nami angaba nalo igciwane, because bengizidudla ngifreshi, me right nje bengana any sign ukuthi ngi positive.
And then after that nje njoba usho ukuthi uye wayikwatela iziphi ezinye izinto ukuthi bezenzakala kuwena and like maybe boys boqala uz isolate uyabona nje bo umuntu onjani especially uma ungaphakathi kwabantu.
Ngahlala endlini for 2 weeks ngaye esikolweni because you know my test positive feel ngathi wonke umuntu uyazi noma ngakatshelanga.
Yeah.
But ngagcina sengiye esikolweni ngatshela umngane wami being close kuye wangisapotha kakhulu yaze wangisapotha kakhulu asizoba right mngani mina ngisakuthanda bengisakela abangani bami because besihlala siyikhulu amantombazane besiyi-6 and to date we are still friends.
Wow. Yeah.
So they never judged me azange basho lutho. Like bang support tangi. But being as isolated,
yeah.
I didn't do that. I'm continuing at Lumpilo Yami, but corner labang kumana and some of the listeners I might lose high blood pressure. Meaning I'm at least diabetes, especially if Vashu umuntu mhlambe wesilisa engithandana naye.
So now siya safika leso sikhathi ukuthi if uhlangana nomuntu uya propose izinto ezinjalo and then niba in a relationship bo ukukhuleka ukuthi umtshele about the status sakho.
Khona isikhathi lapho ngingakhululeka khona ukukhuluma nge status but khona abanye ngabatshela before siya ngasecamisini and we find ukuthi umuntu uyazi rejecta u block ama WhatsApp wakho, block ku Facebook yazi asafuni lutho ngawo but then bakhona abanye bebahlala so it's just different, you know. But I believe that umuntu uhamba because of ignorance, and umuntu sabe ukuthi mhlambe ngamthelela igciwane not knowing that we've got advanced medication. You know?
Yeah. And what more ongayi mhlampeni ongayi ungakuletha kuyisixwayiso kubantu about lokufa lokho.
You know what? HIV it's a chronic illness.
Yeah.
Mathematically wakho kulungise umqondo wakho especially being a believer in God. And when you drink those pills umtshela ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ayenze umsebenzi wawo angangikulisi, you know. Living with HIV I see death sentence and now mama ARV are advanced and if you are low jacko it's undetectable. Awukwazi ukuthi to pass it on the virus to someone else, you know?
Mm-hmm.
And then also be positive in your mind too because there are some people who are walking dead. Yes, but surely lenje kodwa bayahamba still enhlabeni because of ignorance, because of being in denial and stigma and discrimination because akhona amanye amakhaya la banga-accept khona abantu abanegciwane.
Wena umndeni wakho uye wakunikeza support after ukuthola?
Yes, I'm very blessed in the family because they support us from day one until now. They're my biggest supporter. You know, I'm very blessed ukuthi ma umuntu othandazayo and uma zange athi ya uhambe wayenza izinto so vele bekumele uthole igciwane uvele wangisupporta wangitshela ukuthi anipenani amapilisi akhona uzoba right.
Yeah. Wow. And then wabhala incwadi wathi I'm still here. And ngiyacabanga ukuthi as you say ukuthi kunabanye abantu mhlambeni uma ubatshela ngale nge-HIV and then umuntu nje sekabona ukuthi hayi uBrenda kusho ukuthi and in 2 years or in few months uzoshona. Ngoba abanye bebayithatha nje ukuthi okay mone HIV kusho ukuthi ke uzoshona nje kungasidala. So iyona into yakwenza yakuinspire ukuthi uyibhale le ncwadi ukuthi though I'm HIV positive but I'm still here 10 years ngisesekhona ngisaphila
from my deathbed to the world because khona la sisingagula khona ngahlala kuma wheelchair ngingazi ukuhamba ngingakwazi ukupresa ngisho nefoni vele bengishona at that time, you know. But uNkulunkulu ahlale muhle njalo wanginikeza amandla futhi ukuthi ngivuke and that's why ngithi if I don't share this testimony I'll be robbing God of his goodness.
Yeah.
Khona la futhi ngangithola umntanami ngihamba ngayo kwi-theater ngaluza my womb, you know. So I was even there, I was about to die because I was bleeding a lot. But unkulunkulu ahlala unkulunkulu nguye wangisiza futhi, you know. There's a lot of things that I've done in my life that I've forgiven myself for, and ngithanda ukushare, especially namantombazana amancane ukuthi mina ngihambe la, mina ngingaphindi ngihambe la, mina ngihambe khona, or if nani ngihambile la, ikhona i-chance yokuthi utshintshe ube umuntu ongcono.
Yeah, it's true. And ngalesikhathi ke ugula bekwenziwa yini bowungakathathi treatment?
Isikhathi
la uthi bowugula uhamba ngaye nge-wheelchair.
Yeah. Bengithatha i-treatment kodwa ngaya esontweni at Lewis Ministry. Bangitshela ukuthi namaphilisi awangigulisayo ngiwayeke because uNkulunkulu ngihilile. Nami because bengikudenial ngawayeka amaphilisi ngempela, and then after 3 months ngagula kakhulu, ngagula ngaba ne-TB, abdominal TB, ngaba nezinto eziningi nje, ama-kidney failures, ngagula nje sebengekho kuhle, bengihambe ngisho namanzi.
Okay, so ungathini kwabanye abantu mhlampeni if nabo uthola ukuthi umuntu HIV positive uya esontweni bamtshela ukuthi hayi yaka amaphilisi uNkulunkulu ukuphilisile? What
mina,
advice can you give?
Mina I believe ukuthi uNkulunkulu unikeza abadoctor ukuhlakanipha ukuthi basize thina nabantu abenza amaphilisi. uNkulunkulu banikeza ukuhlakanipha, so mina ngihlala ngisho ukuthi yes, because uNkulunkulu kodwa yabikuthi akho owathatha ungawayeki, you know. And futhi umuntu angathatha amapilisi for isikhathi eside, because laba abashara ama-testimony uzothi ngithatha amapilisi for 10 years. Yes, if uthatha amapilisi for 10 years uyathatha kahle, when you test with the prick test it's gonna come up negative. Yingayenza leyo last year, ama-results amaphuma negative, but ngiyazona ukuthi ngithatha positive, you know. It will only be detected if ngithatha ama-bloods through injection.
Okay.
From television, you see, like, have your own strategy. I think the man, the mawas, you see, the alcohol is dependent on pills. If you don't take them, uzogula. So I'm telling you to choose a health worker first. Think about your dreams and goals. Think about your kids if you have kids. And basically, I always say, it's HIV doesn't define you. When I was really defining HIV and believing I could use Ukulum and I, because since I'm not so serious, I need Ukulum.
Wow. Okay, sino sesilebuhang Brenda Mutsumi. Unfortunately ngeke ngikwazi ukuthi ngithathe ingcingo zakho mlaleli omohle, kodwa ongakwenza ongangithumela iWhatsApp ku 0826572729 noma ke ongatexta ku 37871 uma mhlampeni kukhona othanda ukubuza usisilebuhang, noma ke kune comment othanda ukuthi ke umshiyele yona. Unga WhatsApp 0826572729 noma ke o text ku 37871. Ya njoba ngishilo ngithi ubhalile la incwadi ebizwa ukuthi I'm still here. So kule ncwadi ukhuluma ngani?
Kule ncwadi sise ikhuluma the way ngikhule ngakhona, ikhuluma nge-molestation because ngingaba molested mangingane. Ikhuluma nge-rape because I was raped twice. Ikhuluma futhi ngesikhathi ngakhipha izinto eziyi-3 nomntwana lo ngawuluza. Ikhuluma futhi ngalama-chronic disease ngiphila nawo manje because ngine-bipolar ne-kidney disease. So nje ikhuluma ngempilo yami yonke ukuthi ngidlule kuphi, kwenzakalani, nokuthi ngilungise kanjani. Bese ikhuluma ngomsebenzi wami engiyenzayo, then ngabhala nencwadi kuma, ngabhala i-poem futhi ngiyibiza Dear HIV.
Ngicela ngale ye bipolar ngoba abantu abaningi uthola ukuthi baya ba diagnose nge bipolar. Mesikhuluma nge bipolar sikhuluma ngani?
Bipolar yi mental illness, so kune depression, kune major depression, kune bipolar, and the bipolar kune manic bipolar. I forgot to add the bipolar, so I mean I've got manic bipolar meaning ukuthi ama mood ama change ngizovuka ekuseni right during the day mhlawumbe ngiyakhala. Futhi ngikwatile, ngiba irritated, ngifuna abantu. So it's just moods that you don't understand. Ukhona makhula bathi moods wena.
Yeah.
Azumntana, because mina ngikhula ke lekhala ngitshela ukuthi namamuthi bapula it's a mental illness but it's controllable if you have my beliefs but if you have my beliefs you can get to a point whereby you literally have mental illness and now you're taking your clothes off and doing stuff like that.
Mm-hmm. And ingizwisa ubuhlungu indaba le ye rape and indaba ye molestation ngoba izinto kuukuthi zisaqhubeka ziyenzeka kubantwana bethu ziyaqhubeka zenzeka ku community yethu and now ungomuntu kuukuthi why experience le yonto and I believe ukuthi yenzeke usesemncane ne
molestation yenzeke ngina 6 and then you were you be a client jega mina 14 then thing you put there in jega mina 25
So let's start lezi nto zenzeka kuba bokuba khona leso skhati lapho kuyi blame khona ukuthi I think yimi ngipushile ukuthi labantu laba bangihlukumeze ngalendlela.
Yes, because umuntu angiripha kokufana bekuyiphoyisa bekaqeda ukungisayiza from other guys bebasebangiripha 8 of them. So weza bazongisayiza manje uma siyakwakhe athi nokuzalala kwami because angingisendlini nam-16, you know, bangisekliniki sabuya sayakwakhe yonke la manje ukuthi ngigeze anikeze ukudla yangiveza isikipa but ise nangingena-16 waqala-ke ukungibambabamba and I became nam engekho lapho I just ngathatha umthoko ngabheka le and I felt ukuthi maybe ngiyamkoleda because uye wangisayiza and then the second one lokumfana bekangishela ayi-designer athifuna ukungithunyela amarogo sihambise i-office lakhe uzongithatha ama-majorment so vele ngimjabuzile but then uthamakathi wakhipha ikhondo ngabelwakula inyawo zami and bengikhala ngithi no I don't want it angifuni but yachubeka and then wakhipha ikhondomu wazula wathesambe
so bonke labantu abantu okade ubathemba sure and kwaba njani emveni kwalokho wafila kanjani
into engaziblema ngayo ukuthi akangimvula ama-case but after that ngifile dirty ngifile ngathi wonke umuntu uyangibona ukuthi ngihlukunyeziwe but futhi ngifekele ukukwata nokungafuni nokuphila ngifikele izinto eziningi
Sure, Lebogang, you've been through a lot empilweni kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba kungamandla akhe la okuthi uwafake kuwena ekutheni ukwazi ukuthi uqhubeke ngempilo noma ke uye wa-experience izinto ezibuhlungu kangakanani empilweni yakho njengoba ngisasho phambilini ngithi even namanje i-community yethu especially abantwana bamantombazana bakhona even nabafana othola ukuthi bayamolestiwa and bakhona abanye kuwukuthi azange bareporte njengoba nawe wenza i-advice ongabanikeza yona or mhlampeni abazali balalele lapha emakhaya imaphi ama-sign okumele bawaqaphele if kungenzeka ukuthi umntwana wakhe udlwenguliwe or umntwana omfana mhlampeni umolestiwe ngendlela ethize
I think kuna two sides of it ne abanye bazohamba bafuna uqansi everywhere because that's the way of healing abanye bazosalela endlini intombazane ikwata ngamasidi mayibona
Hello. Unqamukile uLebo sizophinda futhi sibuyele kuyena mhlampeni iphelele ibattery ifone ngoba sike sinaye la efonini ithi ke ngenze kanje ngiyabuya emveni kwalokho.
Be doers of the word with 657 AM Sounds of Life.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer at radiopulpit.co.za.
Imagine a place where young people can get answers to difficult questions, seek advice on issues that they struggle with, listen to uplifting music, and find relevant and godly content that can help them shape their identity. All this while also having fun in a safe space and environment. Well, the new I Am Youth website is just the place where you can find this and so much more. Go to iamyouth.co.za for an experience that will stay with you for life. I Am Youth. Life explained.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Okay, sibuyile siphinde samthola futhi uSisilebogang Brenda Mutsumi okuyi author yencwadi ethi I'm Still Here. Ngempela siyambonga uNkulunkulu ngoba umgcinile nako namhlanje sinaye la ushare i testimony yakhe. Ngiyathemba ukuthi ke abaningi ukuthi nabo baphila ke ngale HIV and AIDS uthola amandla okuthi cha akusiko akusisona igciwani ukuthi lingambulala umuntu as long as uyinakekela ngendlela enhle uthatha amaphilisi wakho. And then umzulu sesilebo esho ukuthi ngezinye ikhathi uzoya esontweni and asiphikisani nalokho ukuthi uNkulunkulu uyamphilisa umuntu, kodwa ke qhubeka noma bekukhulekele and then nawe ukhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa, kodwa qhubeka nge-treatment yakho ngoba iyona ezokwazi ukuthi ke ikuphilise iminyaka nje eminingi. Nangu sis Brenda kwamanje una over 10 years aphila ngaleli gciwane kodwa usaphilile. All right nje sis Lebo.
Yebo.
Yeah, before sinqamuka la besakhuluma indaba yokuthi abazali akhona noma akhona ama signs okuwukuthi bangawabona einganeni zabo mhlawumbe kungenzeka ukuthi ingane idlwe ngulwe ikakhulukazi laba bancane man ko primary uyabona lapha ekolweni ziningi izinto ezenzakalayo abothisha nabo ngesinye isikhathi banokuthi ingane uthola ukuthi abayiphathi kahle so ama sign imaphe and then kwamanje siyezwa naseyindabeni ukuthi abafundisi uyabona nje izinto ezinjalo so ama sign imaphi abazali ukuthi bangawaqaphela einganeni zabo. Yeah,
uzoqaphela ukuthi mama kezisa akafuna umthinte, like akafuna umthinte ngaphambili or anything like that.
Yeah,
you know, isolate sometimes uchamela nombhedo maralele because of that fear, you know. And I tried to go around Mutus Lisa, but then if Mutus Lisa in Lini, Uzoba very close, Uya, Afune, and Pera, because I know these abuses make you want them and tell you things like, I love you, nobody else cares for you, you know? I mean, I'm a science, especially with teenagers. I was going to go to the I'm a teenager, I'm a teenager, I'm a teenager, I'm a teenager, but hide the catalog, you know, because cutting themselves, when you get a piece, abanye bazoqala nje babe nothi kuzotshwala and ama drugs isn't this smart nje and asendlini abafuna ukukhuluma namuntu ozayele kamereni mom chico ukhala ngama speed nje, you know, oba irritated and stuff. Those are other signs that parents should look out for.
And as a born again Lebogang, besikhona isikhathi lapho umblame khona uNkulunkulu ukuthi mhlampeni God, why didn't you protect me, zonke lezi zinto mezenzakala empilweni yami?
Kakhulu especially isikhathi ngigula bengimkotele ngithi Nkosi, why uvumela konke lokhu kwenzakale kimi, you know? But now ngiyabona isizathu sakhona, you know.
Yeah.
I had to go through the lento that I went through so nami I can be a voice for the voices, nami I can go around and share this testimony and show that God is great, you know. He's merciful, he's Ebenezer, that's why he kept us, he's our healer, you know. And just when I can go around encouraging people, I talk in churches and go my own kind of, or like just to show that
yeah, yeah. And spiritually when's anjani ukuthi uhlezi nje uvuselekile?
Ngiqala ngibheka ama messages ka Bishop T.D. Jakes, nomntana wakhe uSarah Jakes, bese sengifunda neBhayibheli and then ngiyakhonza and langkhoza khona ukuthi iBhayibheli vele ena ne youth leader.
Mm.
So ngihlala ngizivusela kanjalo nje because ngithi faith yethu we have to work on it in a daily basis.
Yes.
You know, so I do that. Ngithanda umculo kakhulu wegospel. Ifoni yami inawo omunye umculo that sigcwele igospel kakhulu.
And then mophila ngalo leli gciwane amanye ama challenges ukuthi abantu mhlambene ikakhulukazi moso uthatha i treatment iziphi zezinye zezinto ukuthi kuyi challenge
so khona manje sina mapills a right guys ne awana ma side effects amaningi but kuba nalento ukuthi ufuna ukulala kakhulu abanye balusi weight abanye bayigain weight it's different for everybody you know but you have to ukuthi uzinform wena ukuthi amaphilisi yini anjani akafuni inemzimbeni wami that's when you ask abantu la especially ukuthi amaphilisi anjani ngidle ini ngadli ini and then another big problem is now stigma and discrimination abantu abaningi basacabanga ukuthi umuntu makaphethwe igciwane bangamthasha nje uzobalala igciwane another challenge is dating especially as a young woman masofuna ukudata sofuna ukuplan impilo yakho kuba nzima nyana because it's not everyone ozok accept and nabo laba expect about acceptayo it's not like now you have to stick with them even though they're abusing you you know and that's what I did I stuck with my ex fiance but it was a very abusive relationship but being sabe ukuthi mangishiya ngizothandwa ubani futhi
And then mokuza endabeni yoku like if family planning go possible ukuthi ungayenza family planning uthole ukuthi maybe wena ne partner yakho ni HIV positive or mhlambeni your partner is negative and then wena u positive ikona
indlela very much
yeah
we call it prevention mother to child care
okay
very much possible for one to conceive umntana a positive. Remember njengoba ngishilo ukuthi mothatha please wathatha kahle i-viral load yakho eba undetectable right ayitholakali kuma sperms ayitholakali kulezi zinto ezinye that are in the body that you get that open up the way of getting infected you know mangana no STI or right ngiyaba dokotela ngiyamtshela udokotela nase sireke ba nomntana ba checka obaba ukuthi alright bache kuma ukuthi alright bese bantshela ukuthi hambani ke nenze ugqazi and then mase u pregnant ubuye ke bese manje uthola umntwana bathi yenze into bathi na vaping remember umntwana nomama abashare igazi
oh
into kuphela abashayo ukudla umntwana uzenzela igazi layo lakhe
mara
sesithini sikama so a lot of people think le gazi lo mama lingena phakathi emntwaneni but no umntwana ushara kuphela i-umbilical cord la kwazi ukuthola ukudla khona and then most infections happen when you give birth because some people mabaya kuma class abasho ukuthi ba positive and abafuni ukusho bese sema bathola umntana laphana umntana makaphuma legazi lelo yile linam-infectayo nafuthi abanye baya breastfeeder and uthola ukuthi isimo sakho asikho right in terms of i-viral load ne-C4 count so umntana then falls pregnant but they're very good programs with and amakinika amaningi baya encourage ukuthi test kakhulu
Hey manje kunalaba abanye uthola ukuthi umuntu mhlambene uyathola ukuthi u HIV positive and then mhlambene kumele aqale i treatment manje inkinga bese iba la ekutheni mhlambene kumele ayofola i line lapha elokushini and then umuntu akafuni ukuthi abantu bazi ukuthi ke kunamaphilisi awathathayo ikhona indlela mhlambene e private la umuntu angawathola khona amaphilisi besides kuma public clinic or hospitals
so manje a lot of public hospitals have teamed up with ama doctor nje so nga ku doctor that's nearest to you uthatha amaphilisi but they'll only refer you to that service if igazi lakho li right
okay
ungayi nase discare ukulanda amaphilisi akho khona benze ukuthi iclinic ingaqwali if umuntu right akadingi ukuthi aye eclinic because ufuna amaphilisi kuphela ngithi
then
you have a check up yakho every 6 months so kunoba dokotela that you go to uthatha amaphilisi discare but njengoba ngishilo if amagazi akho a right unakekele then basho ukuthi okay wena hamba ulanda maphilisi ku doctor so kuze kuphela lana amazwi enza ama blood tests.
Okay. Mm. Okay, enye indaba engimore interested kuyona yile yokuthi uthola ukuthi i virus iba undetectable.
Yes.
Kusuka kwenzwa yini?
Angithi mopsa ma ARV.
Mm.
Angithi mothola igciwane, ne?
Yeah.
Igciwane li attacka immune system yakho.
Yeah.
May attack immune system yenza enye futhi igciwane. Like they confuse the cells and make another cell and it becomes HIV, right?
Mm-hmm.
And then it starts spreading in your body and making copies. So now, mawuphuza ama-ARV, khona ama-ARV ayenza ukuthi legciwane lingangeni phakathi kwe-immune, and then khona amanye ayenza ukuthi lingaphumi, like lihlale lapho, like I always say, like it opens up a hole and puts the virus inside and closes the hole. And then it has like how you say, I'll start producing all those things over undetectable.
Okay. Oh. All right. Hi, ngifundile okuningi kuwena sisilebo. So simbona ekuphi kule mnyaka ezayo uLebogang Brenda Mutsumi.
Ngizobhala ibhuku lami, the second book, and I'm strictly going to talk about relationships and HIV.
Yeah.
But mina ngifisa ukuthi ngibe na talk show yami, already sengiqalile radio. Ngifisa ukuthi one day ngibe na talk show yami ekhuluma nje about the naked truth. You know, ezinye izinto nasikhuluma ngazo asikhulumi kube deep ngazo.
Yeah. Mm-hmm.
And hopefully married. And into engifuna ukuyenza, ngifuna ukuvula i-center yama teenagers and young women la bangaya khona nje bahile. You know, healing. I'm going to the camp where I'm taking a woman. It's called Awakening Hope, the Healing Boot Camp. So I'm going to go to the $11.
Okay.
And of course, go my brand as a speaker. So I'm going to go
Okay, and then uyatholakala mose uma mhlampeni bangathanda uku invite emasontweni kuma seminars conference.
Yebo.
Available.
Very available and ngiyathanda ukukhuluma esontweni because something le ndaba asiqeqe ngazo. Siyazi ignore but yenzakala inside the church.
Mhm. Mhm. So bakuthola kuphi mhlampeni uma bethanda uku invite?
Bangangwatsapa ku 071-714-2662 or bathumele i-email igama lami Lebogang ng-G and then .omutsumi isibongo sami MOTSUMI @gmail.com. Bangifollowa naku ma social media ku Facebook ngulebogang Brenda Mutsumi, ku Twitter ngi @mutsumi lebo, nako Instagram @mutsumilebo.
Mhm.
Bangasabi nje ukungithintana noma bafuna ama advice, noma bafuna ukubuka, anyone can contact me.
Okay, so ku WhatsApp uhlezi ukhona ku WhatsApp lena ne. Okay, and then mabat ngathanda ku emaila Lebogang wakajiangethi .mutsumi @gmail.com. Okay, thank you so much Sisilebo ukuthi usinikeze isikhathi sakho and uzoshare le testimony enamandla kangaka. Ngiyathemba ukuthi ke nalapha emakhaya kuningi abakufundile, especially uma sekhuluma ngale ndaba ye HIV. Qhubeka wenza umsebenzi omuhle and ngokukhuluma nje kwakho nokuthi ke unikeze abantu ulwazi, abantu bazoqhubeka nabo baphile ngoba bakhona abantu ukuthi umuntu uyandlula emhlabeni noma ngathi uyashona because of lack of knowledge angithi so abantu abafana nani abantu ukuthi lento bangayikhuluma and then abantu baqhubeke baphile nalo leligciwani. God bless Sislebo.
God bless you and ngiyabonga to have me on the show and God bless all your listeners. Thank you.
Amen. Yeah. Sislebogang, Brenda Mutsumi loyo, we author of the book I'm Still Here and uphinde futhi abe an AIDS activist. Ya usherile ubufakazi bakhe ngempela uNkulunkulu uyabagcina abantwana bakhe and kuNkulunkulu siyayithola nehealing. Uma noma kuwukuthi akusiyona ihealing yokuthi mhlampeni you are healed from le virus kodwa ke emoyeni uyakwazi ukuthi ke uphile and then uma uphilile emoyeni kusho ukuthi ke uba nakho ukuphila awuthi ke ngihambela ne Bethel music bethi you make me brave and then bayosifikisa ngale esigabeni sokugcina lapho sizongena kwi discussion yethu ngihamba nomfundisi.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.